Kanipatia game, sitaki mapenzi mbok ni takupatia fe. Niko maji ni metei, tuende kejani sahi. Nika kuchape mbok wadi tuvunje TV.
Bam bam you got it, from your mama.
Chumba ni dance like a monkey,
nikikupa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk, walk.
Taka ngata tafuna manyonya. Sema unachotaka siwezi kugoma. Michezo, michezo makini. Wenzenu nimezama mazima, mazima. Mitandani sishuki mimi. Ta ukiwasha nazima, nazima. Silio itakase, ipapase. Ukitaka wiza mishendani. Ikamate, uichape. Yani chae uimwage kwa mkate.
I got it from my mama.
And I go dance like a monkey. Ukinipa my body.